dajimsafi.com.
Baby, mileo nataka tunane. It's been a while tangu tupotezane. I know what you know. I love you, girl. I love you, girl. Najua kuna kosa ulifanyaga kwangu mimi. Hakuna kosa nilifanyaga kwako wewe. So what made us separate? Why didn't we go far? Gari ninazo jumba bangalo, pesa za mchezo mpaka ntapukata. Kuna livo pinisi, kuna move slay hipsi. Lozi na nipaga wisha kabisa, sitaki kukukosa baby please. Acha nibebe to make you see, for you I'm going to use my gun. Kwani ni vidu megani vinavyo kusumbwa, ni mwage obongo chini. Ni mwage obongo chini baby. Chini baby,
tuliachanaje, achanaje, 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 tuliachanaje, achanaje.
Tulipotezaje contact mpaka leo mimi sijui nani alifanyaga mistake hadi wapenzo kawa maadui. Miezi zaidi ya sita imeshapita, we been fighting, nini kisa? Njoo tumalize vita. I know you miss me and I miss ya. Maneno ya marafiki ndio aliyofanya hadi ukasema it's over. Wanachuki wanafiki na wakupenda kutuona pamoja. Herolo ni cause you are my baby. Waka kuchota akili waka yatunga, kuna cha kweli ukawaamini ndio lipofeli. Now you calling cause umeshajua that I did not. I told you that I did not. Come back baby be mine. Nime miss zile dina za five star baby oh god. Me and you kwenye bima tuki cruise out all night long.
Tuliachanaje, achanaje, tuliachanaje, achanaje, tuliachanaje, achanaje, tuliachanaje, achanaje.
Wahi kusahau ule utamu ulo wainipa sogwa licha ufuta. Wahi kuisahau le mitachi ya kubongo badwa licha ufuta. Nando mana leo nime kukumbuka. Rudige tueli tuvote wote shuka. Kama kuna ugumu kwenu ruka ukuta. Pale pale pa zamani utanikuta baby.